Hey, Nikki Daddy. Oh, oh. Baba, ninaandika leo nikisifu jina lako, wajue kwamba bado upo. Hey, ndani yangu makao yako ya kuishi mini wako, bila wewe mimi sipo. Ukanitoa kwenye hali duni, ukanipenda vile niko, zaidi yako bada yupo. Ndo mana hata nikiwa kwenye bonde la matatizo na mauti, sitaogopa uko nami. Hey, vitisho tisho vya waganga na wachawi mimi siogopi, ninajua uko nami.
Sifa zote upoke, heshima zote upoke, utukufu upoke, hata shukurani baba. Sifa zote upoke, heshima zote upoke, utukufu upoke, hata shukurani baba.
Umeweka wimbo wa sifa kinywani mwangu baba, na shukuru kwa mengi niliyopitia. Mazuri mabaya yote nimepitia, machozi yangu kabadilisha na furaha. Magonjwa mengi nimepitia nikapona, ajali mingi nikazipata sikuwaga, na shida nyingi ya dunia nikakosa. Silalamiki, na shukuru niko sawa.
Sifa zote upoke, heshima zote upoke, utukufu upoke, hata shukurani baba. Sifa zote upoke, heshima zote upoke, utukufu upoke, hata shukurani baba.
Kwa damu yako Yesu Bwana wetu,
umetuondoa sumu,
ukaondoa hukumu.
Wastahili sifa
Bwana wetu,
umetuondoa sumu,
ukaondoa hukumu.
Sifa
sifa zote upoke, heshima zote upoke,
sifa
utukufu upoke, hata shukurani baba.
Sifa
sifa zote upoke, heshima zote upoke, utukufu upoke, hata shukurani baba. Sifa zote upoke, heshima zote upoke, utukufu upoke, hata shukurani baba. Sifa zote upoke, heshima